SMG.
One time, two time, kick body, rap from C. Now Mr. Element, a Billy on the track.
This is 2-in-1 Lab plus motivation. Lay together here up to the end, baby, come.
Evo nakumbuka tuliko toko lene kuta sina ground. Kichwa nukanipa matumai kwenye one room. Tukapanga mipango gizani. Maisha likuwa kitabu chenye sura za uzuni. Weo kaa pedi ya furaha yenye kanone. Ufumbuzi wa mafumbo ya kofuni. Mungu siyas mind, save mambo bam bam. Kama kutesa gozam, acha ni wapi salam. Wajue kwamba wisi haram. Sina budi ni kupe yako maua, baby, listen.
Sijarudi nyuma, bado najituma. Sio zuri lawama. Jua la chomoza, pia linazama. Muni bado napambana. I show you love, show you love. Wapi unakwama. I show you love, show you love. Usichoke nitazama.
Show you love.
Jo utulize hiki kichwa changu. Kichwa changu unazunguka kwenye ubongo wangu. Ubongo wangu.
Kama mapensa ya nazi tuko masi. Tuo chane na kakato ndego varasi. Nikulaze kwenye notes arabili gai. Wendo wako meli mini chatia nanga. Kututanganisha no wata waki wanga. Nikiwona sira neta charanga mapanga. Kwenye isi ya sipendi masiara. Hivi dunia seko, mbali wapi ni kusake kwa motor sex. Sema na mashem, snitch, smindy. Navyo banjuka juu, juu. Na fast na itaji ni kufunze ujuzi bila wasi. Uwe master kwenye shule ya mapenzi. Niwe wako mwanafunzi ni kikoso sini tia mzazi. Tumalizana ofisini evo goma mase. Nenene mbele ya kanoni. Ndoki lecho fanya wahenga wazenda.
Sijarudi nyuma baro na jituma. Sio nzuri lawama. Jua la chomoza pia linazama. Muni baro na pambana. I show you love, show you love. Wapi unakwama. I show you love, show you love. Usichoke nitazama.
Na hivi kimenuka, toto buku mbili tuende pub. Onesha vibe staki longo longo kwenye movie kama show. Na iwe show tuonesha action. Staki stories are soft inataka hardcore. Nikitazama hustling napiga moyo konde. Cause kwenye life kuna kutazama nyani usoni. Tavuna mabua kusali na kufunga wengine kukomba duo. Kisi Mungu kakubagua. El money wake up, fight for your future my friend, don't forget it. Time is not your dream and you can never change it.
Sijarudi nyuma, bado najituma. Sio zuri lawama. Jua la chomoza, pia linazama. Muni bado napambana. I show you love, show you love. Wapi unakwama. I show you love, show you love. Usichoke nitazama.